Excuse me. Wa father li muti mwa mpanda kwa mano. Ushe, chivasha animwe. Na imwe ba monko, ine na sanga mokufirwa.
Ushe, 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 mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Ushe, 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 mukwani shashani. Nebo na firwa. Ushe, 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 mukwani shashani. Ukwabula baby. Bushe, 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 mukwani shashani.
Hala,
nebo na filwa. Epo gelo wandi aila.
Usukulu,
nabafyo wa ilishanya. Wantu inshiku kwena shafula. Esho unaspenda neka. Na wobushiku, alabula lepa. Ngati switi talipo. Na yobedi ilankulila. Oh no, nachula ine. Nombange pwali, fingi fisoveka. Nombange pwali, ala fingi fichitika. Baby nge pwali, fingi fiduika. Echo, echo, ndefwa yo kwishi wanjebe ni. Bushe, 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 mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gedo. Bushe, 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 mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, 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 mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula baby. Bushe, 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 mukwani shashani. Nebo na firwa. No wanda bambi wopile mpali. No wanda bambi bala akumbali. Ni pressure, ni pressure. Nanga ime musova shani. Limo limo naine. I go off my way. Chibe chibe nesenda take away. Then I realize that ingwani sheno. Ukuyona wela. I love this girl too much to disappoint. Nalipanga sana I'm a point. Echo na isa munjebe ko. Uche mubomba shani mwe. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwabula baby. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Nomba mbusu kila mufiloto. Temu salula antemu ponto. Elonga waisa ikaba full throttle. Ala mandine ni kufuluka. Nomba mbusu kila mufiloto. Temu salula antemu ponto. Elonga waisa ikaba full throttle. Ala mandi baby ni kufuluka. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwabula baby. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwabula baby. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa.
I miss you.